kwako, nikuwe kama wewe milele.
Bwana nifundishe njia zako, nikuwe kama wewe milele.
Baba, Bwana nifundishe kungojea kwako, nikuwe kama wewe milele.
Bwana nifundishe njia zako, nikuwe kama wewe milele.
Baba, Bwana nifundishe kutembea na wewe, nikuwe kama wewe siku zote. Kunyenyekea, nikuwe kama wewe milele.
Bwana nifundishe njia zako, nikuwe kama wewe milele.
Oh, Bwana nifundishe Mungu Baba, nikuwe kama wewe milele.
Bwana nifundishe njia zako, nikuwe kama wewe milele.
Oh, Bwana nifundishe Jehova Yawe, nikuwe kama wewe milele.
Bwana nifundishe njia zako, nikuwe kama wewe milele.
nishike mikono Jehova Roi.
Bwana nifundishe njia zako, nikuwe kama wewe milele.
Oh, kila wakati Bwana ninatamani Bwana unishike mikono Mungu wangu we.
Bwana nifundishe njia zako, nikuwe kama wewe milele.
Oh, Bwana ninatamani unishike mikono utembee pamoja nami Bwana.
Njia zako,
itembee baba na nene.